DJ Satellite. We'll be right back. He can take away the booze.
There's only one.
He can take away the lying tongue.
There's only one.
He can keep your lips from swearing.
There's only one.
He can keep you from adultery.
There's only one.
Life is better on his side.
There's only one.
He can make you whole and save your
soul. One.
Bye. lick your lollipop. My lips go around like that. I'll lick your lollipop. My lips go around like that. I'll lick your lollipop. My lips go around like that. I'll lick your lollipop. My lips go around like that. I'll lick your lollipop. My lips go around like that. I'll lick your lollipop. My lips go around like that. I'll lick your lollipop. My lips go around like that. I'll lick your lollipop.
Ha 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 the beat. I'm thinking about everything that you said to me. And how could you be so cold? And how could this love so cold?
Dancing, fucking on it, dance. coming up alive as the lights go wild. Dancing, dancing, lights down.
Thank you.